Niliwacha kuwatch telly, repetition ya ufala ndio na watch daily. 7 PM, kuna MB ya mesanya. 8 PM, MC ya mekusanya. 9 PM, gavaina tudanganya kwa nini 53. Netisho ID kwa giza. Since August manze, tunangoja results. I wish inge kwa raka ka VCT. Believe na mimi tuende HCV. Salvation uko wapi, una kamgware. Minwal kuna killings Congo kawangware. Kumbe bullets niza kuwa toto, I say nare. Minwal kuna killings ndani Kisumu Nyanza. Apo 46, mungiki wamejipanga. Demonstrators wana loot, wengine wana choma. Shame, adi dunia imetusoma.
Nilizaliwa one time, nasimama na ukweli, I say
Bonga.
Ndugu anageuka sumu kwangu, nauliza nini mbaya, I say
Bonga.
Cover the truth. Duma na King Kaka mingia ndani ya boot. So kesho mkisikia wameniangusha, mjue mana King alizusha. Wasemo kweli juzi wamekuwa butcher. Tushawa see through kaka misi. Politicians wanacheza puppet na sisi. Wasambazo kweli eto kwa makaset na CD. Sambazo kweli kwa maprofile na CV. I mean, any means necessary. In your independence, manze tulipigania. They must be turning in the grave, akina Bildad Kagia. $10 imefika mia. Na TV na maradio zimekuwa kimia. Simfunge hizo stations. Wameiba, wako vacations. What's the irony? Sisi ndio tunasota. Kawaida mwananchi, waksa na kosa. Wasania kuna concerts. Ni wapi Kenya tulikosa?
Nilizaliwa one time, nasimama na ukweli, I say
Bonga.
Ndugu anageuka sumu kwangu, nauliza nini mbaya, I say
Bonga. Bonga.
Manze, siongelewa tu Abdubadida, Mkut, Jirongo, Nyaga, Unyeo, Rao. Yani hapa kila mtu history na tu affect si wote. Mnataka tuame tuende wapi? Aki. Na kile nimegrow nikijua ni amani na upendo. Weni jirani yangu hadi kawa bro kawa sis. Nikikosa chumvi niko kwako. Sai huyu politician anafanya tusijuane. Kama ni kudemonstrate tusidestroy property. Na pia kuna haja ya killings. Na sasa zile tunafukisha watoi baro ama shosho baro. We never ask for their tribe. Just the fact that we share the same flag and love. Let's not shed blood that our freedom fighters fought for. Yuzi Westgate tumeshikana manze, tuka donate blood. Where is that love manze? For the red, let's protect our green. Let's love each other black. And most importantly, let's keep the peace, which is white. And when I say haki yetu, nasema haki kila mtu. All 43 tribes. Na pia maforeigners wamejisunda huku ndani. Namaanisha everyone. Kenya is a beautiful country. Beautiful women, athletes, musicians, comedians, mama mboga, matri, sembe, chapo, ndondo, wildlife, kubagain, manze, KOT, vile sini wajuaji, mindi choma, mtura, wale kutumia SMS juu meshinda. Vile mafans wetu wana comment kwa videos za TV.